Ngithanda ngayo baby mfuna ukuthumela malume kini baqoqe ngeindaba zamalobolo inkomo ikona nendondo siphethe ibhodlela lemvula mlomo ngathi ngiyabona sekubala inkomo omalume sebagide sibayeni ngalelo langa
ngokuthathile ekhaya sizoletha inkomo samalobolo Kulegile kaya Sizoletha inkomo samalobo
Sengithi gegela geke nfumbatane ngabe yakanaphi kuthi ngitse ngililikele impela ungishaya ngaphakathi bengicela usendele ilocation ngifike nomalume ngiyakuthembisa sithandwa sami inhlitiyo ngeke ngiyibuse sesicalile kubala incwadi nje besicela kwakha buhlobo yinhlitiyo igcwele ethandwa ikhona naye imvula mlomo ngithanda kubonga lana ekhaya le nfombi iyakhula kahle babedala nasagila nesigcoko utawugcoka kahle makedala ngithanda kubonga wangidalela infombi lenhle noma ngizima sekunyukela thine siyoyilwa le ndlela ngithanda kubonga lithandwa nongipha lona wena Mshuzile nabo utshwala besimvula khaya impela
sikushuzile Sizoletha inkomo samalobolo Sikhulekile khaya Sizoletha inkomo samalobolo Abaphansi bavumile mina nawe sihlangane Bengisacela leli thuba baby ongiphe lona ngisebenzise ngokufaka intandathe emnweni ngizokuphatha kahle umuntu wami Khohle ngabantu baseveni Sikhulekile khaya Sizoletha inkomo samalobolo Sikhulekile khaya Sizoletha inkomo samalobolo
Ngiyababona bayale Kodwa mina ngibheke wena sithandwa sam Hliziyo yami khethe wena my love You are my first call in the morning That's why I can't hang up on my dreams Uma ungibona ngicela ungibambe Emehlweni wena ungibuke Plus nesimese sakho singishaya ding dong Mina nawe ndoni yamanzi ohlala sisonge Hayi bayenge bayoze badele my love
Sikhulekile khaya Sizoletha inkomo samalobolo Sikhulekile khaya Sizoletha inkomo samalobolo